Glory to God. Amen. We can see. I'm very happy today to meet with you again because we met long time. We were separate. We left here when you were over there. But today is a big day for us because it's like a first day to meet together again. And when I see our church looks like better than before. I'm very happy to share with you the Word of God today. And our topic will be about spiritual blindness. Spiritual blindness. We can open our Bibles on John chapter 9, verse 1 to 35. But we're going to read only from verse 1 to 7. John chapter 9, verse 1 to 7. That one we're going to read. Let me read. As Jesus walked along, he saw a man who had been born blind. His disciples asked him, "Teacher, whose sin was it that caused him to be born blind? His own or his parents' sin?" Jesus answered, "His blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. He is blind so that God's power might be seen at work in him. We must keep on doing the works of him who sent me as long as it is day. The night is coming when no one cannot walk. While I am in the world, I am the light for the world." After he said this, Jesus spat on the ground and made some mud with a spirit. He rubbed the mud on the man's eyes and told him, "Go wash your face in the pool of Siloam." The man went, washed his face, and came back seeing. Amen. Amen.
Amen.
Okay, on John 9, chapter 9, verse 1 to 7, we found a man who had been born blind. And we found how Jesus did for him. That day was a Sabbath day. And the Pharisees, when they listened to the information or the news about the miracle Jesus did for the man, they said, "No, this guy is a sinner. How he can do on the Sabbath day?" And then they start to call Jesus other names. If we read John chapter 9, the same chapter to verse 24b, the Pharisees call Jesus as a sinner. Let me tell you something. Even though 2020 years have passed since Jesus walked the streets of Jerusalem, people still found it difficult to determine who he really is. Because of spiritual blindness. So they call him in many ways. For some, he is a prophet from long time ago. For others, he is a good man who performed acts of love. Some see Jesus as the rebel leader who is of his time and even call him a revolutionary. Others see him as a teacher who spoke beautiful words. The miracle that happened in the man who was being born blind plunged Jesus unexpectedly into the series of amazing experiences and discussions that must have confused him. Suddenly, he was not blind anymore. He could see. Then the religious leaders tried to argue Jesus that his experiences never happened. It's like the same thing as today. Today, we found many churches where the devil activities are working in the church, in different church. Even though the gospel is preaching, but we saw many things and we continue to see many things in different church. For example, today, men make women. Today, women make men. Some churches you can find, they celebrate wedding between men to men. They celebrate the wedding between woman to woman. We still doing all this thing because of the spiritual blindness. However strong, however weak, however confused or full of self-confidence your faith might be, you will benefit from knowing exactly who Jesus Christ is. He is the God who became man to open your spiritual eyes, to expose you to get to the God's light. Ladies and gentlemen, how confusing life might be, learn to know Jesus more and more, because for the first time, your spiritual eyes will open, and the second time, your life will make sense. I'm telling you, my topic today is about spiritual blindness. Let me explain about spiritual blindness. I'm going to change because our community has to follow me. Amen. That's why I'm going to change in Swahili a little bit. Hallelujah. We read in John chapter 9, verse 1 to 7. And if you continue until verse 35 verse, you're going to find many things the Pharisees did about the man who had been born blind. But Jesus followed the man until the synagogue where the Pharisees put him outside in the synagogue. And this place, our place today, we're going to talk. Tutageuza kwa Kiswahili kwa sababu ndugu zetu watusikie watufuate vizuri. Nilijaribu kwa sababu niliwaahidi nitazungumza kwa Kiingereza siku moja hapa. Na hivi leo ndio nimeanza kwa Kiingereza. Hallelujah.
We're going to change to Swahili so that the Swahili speakers can listen. I had promised myself that I'm going to preach in English and I did today.
I don't know if you hear me well. Do you hear me well?
Did you understand my...
Because I know my English is still very poor. Tunataka tuangalie kwa nini Yesu amemfuata yule aliyezaliwa kipofu hadi kwenye synagogue.
We're going to look at how Jesus followed the blind man to the synagogue.
Kwa sababu kazi alikusha kuifanya.
Because he had already done the work.
Yule mtu aliyekuwa kipofu amefurahia kupona na ameanza kuona.
The blind man was happy to see and he was happy to be healed.
Lakini Yesu ametambua ya kwamba mtu huyu ingawa amepona macho ya mwili.
And Jesus noticed, even though this man has been healed physically,
amepona macho ya mwili.
He has been, his physical eyes healed.
Lakini spiritual eyes,
but his spiritual eyes was
angali kipofu,
was still blind.
Hallelujah. Yesu akatambua ya kwamba ni vizuri aende azungumze na mtu huyo.
Jesus found it right to go and speak to this man.
Ingawa anaona kwa macho hii,
even though he could see with this physical eye.
Lakini amfuate amzungumzie habari ya imani.
So that he can talk to him about faith.
Kwa sababu imani,
because faith,
ndio funguo ya macho ya kiroho,
is the key to spiritual eyes.
Kama hujaamini,
if you don't believe,
hauwezi kufunguliwa kiroho.
You will not be spiritually.
Kinachokufanya ufunguliwe kiroho,
what makes you to be openly spiritually,
ni imani ulionayo ndani ya Yesu Kristo,
is your faith in Jesus Christ.
Kwa sababu imani huja kwa kusikia,
because faith comes from listening,
kusikia neno la Mungu,
and listening to the word of God.
Tusome Yohana huyu huyu injili sura yake ya 9 mstari mdogo wa 35 hadi 44
na moja. John 9:35 to 41.
Tutasoma hivi kwa jina la Yesu. Tusome ni Kiswahili sasa. Yesu akasikia kwamba,
and Jesus heard,
au nikupe ya Kiingereza. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona naye anayesema na wewe, msamani, naye anasema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. 40 nasema, baadhi ya Mafarisayo waliokuwepo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu, msingekuwa na dhambi. Lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Amen.
Amen. Jesus heard that they had thrown him out. He found him and said, do you believe in the Son of Man? The man answered, tell me who he is, sir, so I can believe in him. Jesus said to him, you have already seen him, and he is the one who is talking with you now. I believe, Lord, the man said, and knelt down before Jesus. Jesus said, I came to this world to judge, so that the blind should see, and those who see shall become blind. Some Pharisees who were there with him heard him say this and asked him, you don't mean that we are blind too? Jesus answered, if you were blind, then you would not be guilty. But since you say we can see, that means you are still guilty.
Hallelujah.
Amen.
Yesu akamjia akaanza kumwambia kuzungumza naye habari za imani.
And Jesus started talking to him about faith.
Na akamwambia, "Je, unamwamini mwana wa Mungu?"
And asked him if he believes in the Son of Man.
Aliyekuwa kipofu,
the blind man,
akasema, "Ni nani?"
The blind man said, "Who is he?
Ni nani Bwana nipate kumwamini?"
Who is he so I can believe in him?
Yesu akamwambia, unayezungumza naye ndiye.
Jesus said, I am the one who you are talking to.
Na kipofu akasema, naamini Bwana.
And the blind man said, yes, I believe.
Biblia inasema papo hapo akakunja magoti yake akamwamini Mungu.
And the Bible said that he knelt down and believed.
Sasa angalia.
Look at this.
Kwa njia nyingine Yesu alikuwa amekwisha maliza kazi yake wakati alipomponya anakuwa anaona alipokwenda Siloam kuosha macho yake anakuwa anaona angemwacha sasa.
In other words, Jesus had already healed him. He could have left him.
Lakini Yesu akamfuata hadi kwenye sinagogi, nje ya sinagogi.
But Jesus still followed him till outside the synagogue.
Mnajua kwa nini huyo ndugu alienda hata kwenye nje ya sinagogi?
Why do you think the guy went outside the synagogue?
Mafarisayo waliposikia habari ya ishara hiyo,
when the Pharisees heard about the miracle,
walimuita mara ya kwanza.
They called him for the first time.
Wakamuuliza, tuambie jinsi umepona.
And they asked him, how did you get healed?
Akawaambia.
He told them.
Mtu aitwaye Yesu Kristo,
Jesus Christ,
amechukua tope chini,
took, made mud,
akatema mate yake,
with his saliva,
na akanipaka tope hilo usoni,
and he smeared it on my face.
Na akaniambia niende Siloam kuosha.
And he said I should go to Siloam to wash it.
Na nilipoosha macho yangu,
as I washed it, my niliona. Eyes, I could see.
Sasa, mara ya pili tena wakamuita.
The second time they called him.
Wakamwambia tuambie kweli, tuambie kweli.
Can you tell us the truth?
Sasa, amekuponya vipi?
How did he heal you?
Akamwambia vivyo hivyo.
That's how he healed me, he said.
Mara ya tatu wakasema atuamini wakaita wazazi wake.
The third time they said we don't believe, so they called his parents.
Wakawauliza huyu mnamfahamu?
They asked, do you know him?
Mnamjua?
Do you all know?
Wazazi wakasema tunamjua.
And the parents said we do.
Mnamjua kama nani?
Do you know him as who?
Wakasema tunamjua ni mtoto wetu.
We know him as our son.
Na tunajua amezaliwa kipofu.
And we knew that he was born blind.
Lakini anavyoona sasa ndio hatuwezi kujua.
And the fact that he's seeing now, we do not know.
Atujui ni nani aliyemponya?
We do not know who healed him.
Atujui ni nani aliyefanya aone sasa leo?
We do not know who performed the miracle for
kwa
him
iyo,
to see.
Kwa sababu wazazi hao waliogopa kutupwa nje na Mafarisayo.
Because the parents feared to be excluded by the Pharisees.
Wakasema muulizeni mwenyewe ni mtu mzima atawaeleza.
They said ask him, he's well and he's able to explain.
Alafu baadaye walimpeleka hadi kwenye sinagogi.
And they took him later to the synagogue.
Wakasema tuambie kweli sasa mbele ya Mungu.
And they told him before God, tell us the truth.
Ulisema kweli yule mtu amekuponya?
Did you say this man really healed you?
Unamuita ni nani?
Who do you call him?
Ni nabii?
Is he a believer?
Yeye akasema mimi nimekwisha waambia kwamba yule ameniponya.
I've already told you that he has healed me.
Wakasema huyu mtu ni mwenye dhambi.
They said this man is a sinner.
Yeye akasema kama ni mwenye dhambi mimi sijui hiyo.
He said if he's a sinner I do not know about that.
Ninachojua mimi,
all I know is
nilikuwa kipofu,
that I was blind,
na leo ninaona.
And today I see.
Amen.
Amen.
Sasa angalia kitu cha ajabu.
Look at this wonder, miracle.
Yesu anaelewa kwamba yule mtu anaona.
Jesus understood that this man sees.
Alikuwa kipofu haoni.
He was blind and couldn't see.
Lakini Yesu anasema mtu huyo hajapona tu, hajaona.
But Jesus said he's still not healed.
Kwa sababu macho yake ya kiroho bado ni kipofu.
Because his spiritual eye is still blind.
Mtu wa ndani hajaona.
His inside man hasn't opened his eyes yet.
Hivyo ulivyo hapo.
As you are over there.
Huyu tunayekuona sio wewe.
Who we are seeing is not you.
Wewe uko ndani.
The real you is inside you.
Hivi mchungaji Brent yuko hapa.
As Pastor Brent is over there.
Kwa heshima yake namsii aje kwanza kidogo hapa.
I kindly ask him to come in the front, please.
Ya, mchungaji Brent hivi mnamuona hapa.
As Pastor Brent is over here.
Mchungaji Brent huyu tunaona kwa sura hapa.
As we seeing him physically.
Sio yeye.
That's not him.
Yeye alisi yuko ndani.
The real him is inside of him.
Ndani.
Inside of him.
Ile nafsi yake.
His soul.
Kwa hiyo nafsi yake kama inafungwa,
if his soul is chained,
na mwili wake pia utafungwa.
His physical body will be chained.
Na nafsi yake ikifunguliwa,
if his soul is free,
naye pia anafunguliwa.
His physical body will be.
Ukiona anakutendea vitu vizuri,
if he's doing good to you,
si huu mwili unaotenda.
That's not his physical
nafsi
body.
Nafsi hiyo ndani ndio inaamuru mwili utende sasa.
It's his soul that is allowing his
kwayo,
physical body.
Mtu halisi ni yule aliye ndani.
The real person that is in him.
Bwana akubariki sana.
God bless you.
Asante.
Thank you.
Ndio maana Yesu aliona ya kwamba,
that's why Jesus found out that
huyu aliyekuwa kipofu,
the man who was blind,
hajaona angali kipofu.
He hasn't.
Kwa sababu roho yake,
because his spiritual
ni kipofu,
is very blind.
Kwa hiyo hata nimwendee nimwambie habari za imani.
So let me go tell him about the faith.
Akiamini,
if he believes,
atafunguliwa.
He's going to be set free.
Akiamini,
if he believes,
macho yake,
his eyes,
yataweza kuona.
Will be able to see.
Ndio maana,
that's why,
Kristo aliuliza ya kwamba,
Jesus asked,
atakaporudi yeye,
when he comes back,
je ile imani ataikuta?
Will he find faith in the church?
Watu wanao wana wanaume kwa wanaume wana hiyo imani ya Yesu?
When a man and a man gets married, do they have faith?
Wanao wana wanawake kwa wanawake wana imani ya Yesu?
When a female and a female get married, do they have faith?
Wana kazi za shetani ndizo wanazozifanya.
They are allowing the devil to take over them.
Sasa angalia leo tuzungumzie neno hili.
Let's talk about this word today.
Unaweza kuhesabu miaka 5?
Can you count 5 years?
Miaka 10?
10 years?
Miaka 20?
20 years.
Miaka 50.
50 years.
Unaingia kanisani na kutoka.
As you come and go in church.
Lakini angalia imani yako mbele za Mungu iko je?
Can you take a look at your faith in Christ?
Kwa sababu ukimwamini Yesu kikamilifu.
Because if you genuinely believe in Jesus.
Nafsi yako haitakuwa kipofu tena.
Your soul will not be blind.
Utakuwa unaona vitu vya duniani.
You're going to see things of the
na vya mbinguni pia.
And things in heaven.
Kwa sababu Roho Mtakatifu,
because the Holy Spirit
anakaa ndani mwako,
stays and lives in
na anafanya kazi pamoja na wewe.
He does wonders in you.
Anakufunulia habari za mbinguni.
He opens heavenly realms for you.
Na kwa sababu imani ulio nayo,
because of your faith,
siku parapanda itakapolia,
when rapture occurs,
utaweza kuisikia.
You'll be able to hear.
Kwa sababu imani yako inakaa ndani ya Yesu.
Your faith is in Jesus.
Na Yesu amefanya makao ndani yako.
And Jesus has taken.
Ndio maana amemuuliza yule kipofu.
That's why he asked the blind man.
Unamwamini mwana wa Mungu?
Do you believe in the Son of God?
Kipofu anasema naamini Bwana.
The blind man said I believe.
Na tangu alipoamini,
and from the time he believed,
Yesu Kristo amekaa ndani yake.
Jesus began to live
in him. Na akafanywa kuwa kiumbe kipya.
And he was made into a new
creation. Si upofu wa macho tu uliopona?
It wasn't the blindness that was healed.
Lakini upofu wa nafsi yake pia umepona.
But the blindness of his spirituality was broken.
Unaamini upofu wa nafsi yako upone leo?
Do you believe that your blindness is going to be healed?
Upofu wa nafsi yako upone leo?
Do you believe that your spiritual blindness will be healed? Do you believe that your spiritual
blindness
will be healed? Are you ready for Jesus to live
in you?
Are you ready for Jesus to speak to you? Are you ready for Jesus to change your life today? Jesus said he's ready to change your life if you believe. If you believe and accept him as your personal Lord and Savior, God bless us.
Amen.
Amen.